Who says there's a mood to a home? Suffering woman, what was he doing? Aibo, shashaya ingoma naqhamukisa ingoma. Aibo, kanye ngobuza nina manje. Shashaya ingoma zethu zimnandi. Niqhamuka njengamahlaka nje ndothameli londa. Suka. Aibo, kahleni. Kahlani wengama, hlahlani, 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 hlahlani. Ngiyakubazamisa phela.